Yo, say, night on my. Oh, yeah. Man, yeah, yeah. Oh, la, la, yeah.
I'm feeling wicked.
Alinipenda nkiwa tingo. Kabla sijatoa single. Na unga unga mwala mtani. Leo nimeshinda bingo. Master wa TikTok. Kule wanatega mingo. Na meseji za unasoma laki. Na mtungia na wimbo. Alinulesha to love paka way back. Paka leo tunapeta. Enzi hizo za jejejeida, yeah. Paka leo tunatesa. Alinulesha to love toka way back. Paka leo tunapeta. Enzi hizo za jejejeida, yeah. Paka leo tunatesa ni mina baki. Moyo nalipasuka la, eh, ula ila esi ya hii, eh. Moyo nadunda dunda ma, kama kitenisi ya ma, oh, eh. Kweli nimepata jembe, oya ni wewe. Ulinyachisha paka ukiwembe. Misigara mipombe, hoya ni wewe. Ulinitenganisha na vigenge. Ndo mala, weza ukikuona, eh. Mwe wangu na dunda pa, ah, hamiki kuona, eh. Mwe wangu na puita pa. Nalinonesha to love, toka way back. Paka leo tunapeta. Enzi hizo za jejejeida, eh. Paka leo tunatesa. Nalinonesha to love, toka way back. Paka leo tunapeta. Hizi hizo za chechecheida, hey, hey. Paka leo tunatesa ni mina baka. Moyo nalipasuka la, hey. Ula inda resi ya hii, hey. Moyo nadunda dunda ma, kama kitenisi ya ma, oh, hey, hey.